Shuri ni makia ndiwe controller. Kukusia since I lola. Baby you give me energy. Moto moto energy. Ulala. Inendiza kusatila. Bambuyo pako follow. Mpaka kwako makolonde. Umunga fune.
Yeah.